Tae te tangata kotahi kia tūtaki pai e rā kōpaki kato. Te kaumātahi o nā kōpaki i nei rangi kāre tērā i te pono. Mena, ka kite anō, kaha tērā kāwanatanga ki te whawhai Wanganui nā pāti e toru. Ai kaha rā te nā hinara ki te whawhai anō ki te nā hinara. I tērā tēnā wiki, kāre mātou mōi o kō Waikaputa hei piri mea. Ko rātou anō te rau, ka panai rātou i a Chris Pinky, takene whakao kei te whio aia ki tōna kotahi, kei raro te pahi, few him under the bus. Nā reira, i hoati ona kōpaki kato, he taumaha i rā kōpaki kia Paul Goldsmith noa. Nō reira, ko tēnei kāwanatanga kare te mea tu he tōtara wāhi rua tērā kāwanatanga nari he paina wāhi toru, he paina kē tērā, kāri te, he kaina te ahi tērā coalition, nō reire i kite, ki roto i nā whiringa tō te piri mea tai nō ki nā tohe i Wanganui i rātou anō.